Elanga tuchari munte kateka yokuenja akalulu kubade kulia matereke mubitundu ebyekira nga Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda maso nokuenja akalulu akamutwala muntebe yeggwanga obulono alidde matereke n'abebyokwerinda. Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yakwatidde ekibiina kya NUP bendera okuvuganya ku ntebe nnene yeggwanga bw'abadde ng'anoonya akalulu mu bitundu ebyakira n'ekyebando ono ebigambo bye okusinga bitambulidde nnyo ku mbeera y'abeebyokwerinda n'engeri gye beeyisaamu nga bagenda mu maaso n'okugumbulula abawagizi be ababeera bakuŋŋaanya okuwulira ebyo by'azze okwogera nabo. Ono n'abuulidde abantu b'ekira wamu n'ekyebando nti ab'ebyokwerinda nabo bannansi ng'abantu abalala era si babi wabula abo ababawa ebiragiro be babi. Bagamba nti bano basaanye beddeko okubanga kino kye bakola kikontana n'amateeka ekyokugenda mu maaso n'okulagira abasirikale okukuba abantu ttiyaggaasi n'okubagumbulula mu kuŋŋaana z'ebyobufuzi so ng'ate nabo balina omwagaanya ogw'okuwenja akalulu n'okwogera ne bannayuganda. Kyokka ono ategeezezza nti byonna ebimutuusibwako bikolebwa mu bukyamu kubanga naye yawandiisibwa mu kakiiko k'ebyokulonda mu mateeka era n'aweebwa olukusa olw'okugenda mu maaso n'okwenja akalulu. Ono bwati bw'ategeezezza ku nsonga zino.
Kubanga tuzze nga tubagamba timubeere baddembe ekyokulwanyisa kye tulina ebendera ya Uganda ne kamera zaffe n'amazima ebyo by'amaanyi nnyo bimenyamenya buli kintu kati njagala buno obubaka bwange bugende eri abasirikale bonna bugende eri abapoliisi bonna bugende eri abo bonna bonna babagambye dda tewaliiyo basirikale babi tewaliyo basirikale babi waliyo bakomanda babi tulwanira Uganda empya Uganda empya nawo owa poliisi omwana wo asobole okugenda mu ssomero lyerimu n'omwana wange n'omwana wa minisita tetwasoma n'abaana b'abasirikale naye baalinga proudi kubanga taata we oba mama we aweereza eggwanga mama we oba taata we officer of the law abaana abo nga bamanyi patriotism naye lwaki poliisi tukyonoona kun'omuntu omu.
Wawula era Robert Kyagulanyi Ssentamu yennyamidde nnyo olw'ebikolobero ebimutuusibwako ng'awenja akalulu kyokka ng'akakiiko k'ebyokulonda akategesa akalulu kano aka 2026 kabutise butisi matama n'okuzinga emikono nga mpaawo kyonna kikoleddwawo. Kyokka Robert Kyagulanyi Ssentamu alabudde bonna abibalamu ensonga z'ebyobufuzi nti bakimanye ebyobufuzi bye bitambulirako buli kintu kyonna mu Uganda kale singa banaasigala nga bazinze emikono bingi ebitagenda kutambula bulungi.
Tujja kulaba amazima agali wakati waffe era tujja kuwanga n'amaanyi kati baagala tusinkane bantu tebatyanze basibo ne bannyabo bana abantu batya mmwe tebatyanze ng'omuntu batya ffe batutya ffe mulenda nga muyimiriza naffe banange batya
tubonya abanyabanga ddene kati tuzibwako ng'ate ebyobufuzi ebikontrolinga buli kimu ebiseera ebimu nange nali nakabuuka bangi kumwe mwali temunnabuuka paliamenti bana makulu namala emyaka 2 n'ekitundu mu paliamenti ne ŋŋamba ekizibu ki.